Yumba. Hey. Yumba. Yani darasa na konde boy.
Yumba. Too far, far champion boy.
Yumba.
Classic.
Aga, make you wind in my bebe. Jipinde pinde kama nyoka. Pinda mugongo ni bebe. Nisije nikadondoka. Oh na 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 na.
Jani na pita pita, samahani sister. Macho kama unanita mekorea shisha. Mwaga mapicha picha ya sambai insta. Yani kesho kukicha jana kama vita. Suruari pare, viatu kule. Silare, lare, kam kao tule. Jotu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule. Joni kutunze baby wezi fanya kazi ya bure. Ukiwa na king, agiza tutaletewa. Kiwa queen, kwenye yoto tapepewa. Yongeze, nyongeze, nishanogewa. Napenda kuyumba yumba kishalewa.
Asema baby ya pocket, baby ya pocket. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby ya pocket, baby ya pocket. Ata jambazi suguri na pigaga saluti.
Stop.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba. Yumba.
Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba. Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Liye karibu unakamatia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Oh na 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 na.
Funga funga mishkaki. Funga na opaki. Rumba taki taki. Lore gumba happy. Yumba juu, yumba chini. Yumba katikati. Yumba yumba mwili kama umeregea nati. Samani nambo na yopiga haipatikani. Umepotea uliza Google takupara mani. Kama unachuki ota mba wapayangani. Aupasue aldi wingi ukae ndani. Na bado na wagongea ngongo. Na kumaria mchongo. Na shushia vigongo. Mevaria usongo. Goma ngoma msondo. Uongo anajua Mungu mwenye mbingu aldi na udongo. Mzeka sema sen sema wagosha mpera mpera. Na meba sanchoka na nyuma kafunga tira
tele. Asema baby ya pocket. Baby ya pocket. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby ya pocket. Baby ya pocket. Ata jambazi suguri na pigaga saluti.
Stop.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Yumba. Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba.
Yumba. Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Liye karibu unakamatia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Oh na 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 na. Amechanganya kushi na nyagi. Kalewa wamembeba.
Natokaje?
Alijifanya mjuaji. Kumbe mimba haiko kileba.
Haitakuwaje?
Asa giza 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 mama totoro. Nisha giza giza chumba godoro. Nitangiza giza mpaka tumoro. Twende taratibu kama unasinzia.
Oh my god, it's better sound.